Iyi ni radio y'ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda n'umunya w'ikiganiro Agasaro Kaburaga umwihari kwa muri sanga ku ijwi ry'Amerika ikiganiro mutegurirwa kandi byizwaho na Venuste Nshimiyimana. Ikiganiro Agasaro Kaburaga cy'uyu munsi turagera ku nkuru ndende y'umwana w'umukobwa warokotse Jenoside mu Rwanda ruruhinja mu mwaka w'1994 yitwa Uwanyirijuru Rose Linda yisanze muri Croix Rouge ku Kacyiru aho yavanywe n'uwamureze. Uwanyirijuru Rose Linda ari mu kiganiro Agasaro Kaburaga ashaka umuryango we atuye mu Karere ka Kicukiro umurenge wa Niboye akagari ka Niboye umudugudu wa Gatare.
Barandangiye ko umuntu yahamagara hano akarangisha imiryango ye yabuze muri Jenoside kubwo nawe gushobora kuyibona cyangwa ntuyibone. Njyewe rero nakuze mbana n'umukecuru numva ko ariwe mama wanjye cyangwa se nyogokuru, ntabwo nari mbisobanukiwe. Ntangiye kuba mukuru umusanzu umwe yajyaga aza kudusura arambwira ngo ntabwo ndi umwana wabo barantoraguye muri Jenoside. Sige na hivyo zina sige na hivyo nasimutuwa nchiyo kukua mbiya sa zina sige alaye ndio mbete. Hei goo hanyuma ndikele raho sina abjita hawa riko mase kukura angira gusela anuza mbukuru angire ruo wandeze ala nyekaza ngira kwa baze kunura muri kuwa ruze kachiru kera ndo mga anangu baze kumsa kakiti nyaka iviri
yego.
Noneho rero baambwira ko muri Croix Rouge bashakaga abantu baza gufata abana bakabarira ko abana bari bamaze kuba benshi mu kigo. Icyo gihe rero muri Croix Rouge hakoragamo umuntu umwe muri famiye narerewemo uwo mugabo bambwira famiye yarambwira ati umuntu wumva afite ubushake bwo kufata umwana akamurera yaza kukazi bamwe baratanga abana, hanyuma umutanti umwe aza kumfata. Uwo bwamere wandeze yari mama w'uwo mutanti, uwo mutanti arashaka aragirana amasezerano gitatenda gisezeho ngo yarakinaye muri Croix Rouge, hanyuma uwo mutanti arasaba yansigira uwo mukecuru ariwe wandeze ariwe nari nzi ko ari mama wanjye. Kubera ko ibyo bintu yari yarabimbwiye ariko sinzi ko umuntu aba agishidurikana ubuzima yaba utoroshe n'iki nko kwiga n'amashuri, ntabwo bwari ubuzima bworoshye, ntabwo umuntu utabishoboye bihagije. Mukecuru yari umuntu ushaje udakora basabaga ko ndereshe abandi cyangwa agasaba ubufasha mu bana be kuba mpaha amafaranga byari ibintu bitoroshye. Maze gukura rero njye mfata initiative yo gushakisha amakuru ese nza hehe, ese muri Croix Rouge bamfashe bankuye hehe.
Mbere y'uko dukomeza, uwo nyogokuru uwo mubyeyi wakureze nyakwigendera wambwiye ko atakiriho ni kuvuze mu kanya yitwa nde?
Yitwa Bitaremara Jeanne d'Arc.
Warerewe hehe wakuriye he?
Yaraza arafatatuba hano Kicukiro hano wenda kugera Rwanda.
Yego ndaharuzi.
Ruguru Gataramazi niho twabaga, niho namenye ubwenge tuba ntangira materinere hano kuri primaire ya Kicukiro. Hanyuma icyo gihe nibwo yapfuye rero, kubera ko twabaga mu nzu ari njyewe nawe Rutaremara Jeanne d'Arc na nyina ariwe nyogokuru. Yarapfuye nsigarana na nyogokuru sasa.
Yego.
Uwo nyogokuru akaba yitwa Mukarutanga na Godirere.
Urambwira yuko umaze gukura wagiyeyo ku Kacyiru muri Croix Rouge, hari n'abanyuze hano muka kuri ry'Amerika mu kiganiro Agasaro Kaburaga twagiye tubonera ababyeyi, ndasaba Imana kujya mu nawe bizakubere gutyo. Ariko mu gihe tugiri muri urugendo wo kugira ngo tumenyane n'abumva iby'Amerika bakumenye kugira ngo nibo badufasha cyane kugira ngo dushobore guhuza imiryango, wowe ibyo bakubwiye muri Croix Rouge n'urwo rupapuro baguhaye bakubwiye yuko wahageze ute?
Urumva maze gukura mbitangiye nagiye mbaririza amakuru muri sa nabanje gushaka amakuru muri famiye nunze se bundi cyiki ese babonye iki. Bambwira yuko mbere yuko Jeanne d'Arc ata uriya baje kunyikurira muri Croix Rouge hari imiryango yamuhamagaye iba mu Butaliyani yamuhamagaraga. Imabwira yuko ngo ndi umwana wabo, ntabwo mbizi niba yari ababyeyi cyangwa se barara, niko bamubwiraga ko ndi umwana wabo ari famiye yanjye. Baramubwira ngo nibaza mu Rwanda barifuza kuzaza kundeba, ngo arababwira ngo nta kibazo. kubana hirye nkabi rero abara igitabye imana bitabye imana iyo connection ivaho uwo mutante warinjiye rero yarambwiye ati ifoto yawe yari iri muri kuruje abo bantu barahamagaraga amaze gusa nta n'umwe yabyitayeho ngo ajye kumenya ngo iyo nimero yahamagaraga ni izihe njyewe rero nagiye muri kuruje nshaka kumenya ngo naje muri kuruje mumpuyegere mumpuraguye munyatsende baravuga bati ibipapuro byinshi kubera ukuntu ngo hari bitangiye kugenda byangirika ngo babijyanyije neza mu rusisi bansaba kunkorera request kwandika bamereza n'icyo gipapuro gipapuro mfite ni n'amasezerano basinyanye yuko akuye umwana muri Croix Rouge ariko ntabwo hariho detaye ngo uyu mwana ujyanye twamukuye ageze aha gutya byagenze gutya ntabwo iyo story iri ko hariho gusa uwandi uwakiriye umwana amazina ye itariki barasinya bashyiraho na kashe icyo gipapuro nicyo mfite njyewe rero bansabye kuko bankorera request ngo ije neza bakazareba muri arishize bakareba story kuko ngo iyo bakiraga umwana hari inyandiko ngo bakoraga y'ukuntu umwana yaje muri Croix Rouge
yego
bakavuga bati ngo umwana tumutoye ahaye ko tumwasoma musa gutya iyo story rero niyo bari kuvuga ko iri ije neza kandi ngo bitara amezi atandatu cyangwa umwaka ngo kugira ngo bayibone iyo request rero narayitanze uyu mwaka ugitangira n'ubu ndacyategereje ntabwo baransubiye
kuri iyo dosiye baguhaye urwo rupapuro baguhaye wavanye ku Kacyiru hariho agafoto kawe ukiri umwana mutoya
nta gafoto kariho urumva ngo bibagiye no kujya tukaka kuko ngo bakundaga bagiye muri kuraruje gushaka isori igipapuro cy'uko nageze muri kuraruje ngo umunsi umwe bigeze gushaka kujyayo ngo basanga ofisi abantu bari bizi ngo hari inama ariko ngo agafoto kanjye kari kamanitse urumva ngo muri Croix Rouge habaga amafoto y'abantu y'abana baharerewe ahamanitse ngo nanjye nari ndimo bongeye gusubirayo bababwira ko ibintu byose babimanuye ngo babijyanye ngo kubibika mu bubiko
none si icyo gipapuro ufite cyerekana koko ko wari ufite imyaka ibiri igihe wavuye muri Croix Rouge
ntabwo cyerekana ko nari mfite imyaka ibiri gusa we bavuga ko baje ndi umwana mutoya kuko ntabwo baje icyenda kane baje icyenda kane gatandatu icyenda karindwi kiri mu rugo ndaza kukireba neza ariko ngo nari umwana mutoya kuko barananjyanye bisaba ko haca n'indi myaka kugira ngo mbone gutangira ishuri ariko muri Croix Rouge ho icyo gihe ngo basigaye gushaka urwo rupapuro bivuga ukuntu nageze muri Croix Rouge ngo hari umumama wareraga abana ngo yabwiye ko ngo uyu mwana yaza buruhinja kuko mfite mu gahanga akantu kadakovu bisa nkaho wenda muri jenoside ari nk'ukuntu bahungana ari wenda ari wagerageje kunyica cyangwa se ari nk'iakisida yabaye mu gahanga asa nkaho ahundaniho byari byoroshye ko muri Croix Rouge umuntu umbonye wese ahita amenya aravuga ati uyu mwana ndamwibuka yaje ari uruhinja maze mbahana uruhinja kuko ngo n'iyo miryango yo muri mu Butaliyani yahamagaragaza ngo ariko ndimubwira yuko ndi umwana wabo ngo kugira ngo bamenye nuko bamubwiraga ngo uwo mwana ahondanye mu gahanga akababwira ati uwo mwana ndamufite rwose nimuza nzamubereka mumusubize cyangwa se munamujyane nimubishobore
ariko se abo bantu bari bazi ko bafite umwana bakaba bazi ko hari uwamureze
natekereje ko wenda bashobore kuba wenda hari wari ubizi ko umwana wenda yamuhungishije muri Croix Rouge akamusigayo akumva ko wenda yarokotse wenda akaza kubaririza bakamubwira ko hari umuryango wamujyanye ko zandaruke ari umuntu w'intelektuwele sinzi wenda niba yarasizeyo nimero ye muri Croix Rouge sindizi wenda nyuma ya jenoside hari ukuntu abantu bagiye hanze babaririzaga bakabariza abantu basize cyangwa n'imiryango n'abana basize ariko uwo mutante we aracyariho yanabimbwiye ejo bundi arambwira ati hari imiryango yawe hari abantu bangahe bahamagaraga zandaruke bamubwira ko bagushaka uri iwabo ati ariko ntabwo twabyitayeho yarapfuye ubuzima burikomereza
nibutsa bumva ijwi rya Amerika kuri hano mu kiganiro Agasaro Kaburaga ukabwitwa Uwanyirijuru Rose wavuye mu kigo cya Croix Rouge ku Kacyiru ufite imyaka hafi ibiri nuko umubyeyi uhagukuye Jeanne d'Arc Rutaremara yakubwiye ukaba ari byo wakuranye kandi nabyo utekereza ko biri ku mpapuro wahawe na Croix Rouge icyo dushaka no kumenya umuntu waba yarafituwe wari utwite muri 1994 kubera ko wanyirije uruzo ashura ko yaravutse muri 1994 cyangwa mbere yawe ho gatoya umuntu rero waba atekereza ko uwo mwana yaba ari umwana w'umukobwa cyane cyane abari mu Butaliyani niba hari umuntu wigeze atura mu Butaliyani muri iyo myaka za 1995-1998 kugeza mu mwaka wa 2000 avugana na Croix Rouge avugana na Jeanne d'Arc Rutaremara umwana ari mu kiganiro agasaro kabura agashakisha umuryango we ubungu wasanga abantu mu Butaliyani bakumva wasanga hari nabo umuturanyi hafi aho ngaho ari abavandimwe bawe ari abantu mu muryango wawe nimba hari umuntu mu muryango wawe ukumva uyu munsi
uraza kuba utaza huva naho uturuka uzarisanga aho ngaho utereta
hose ngaho rero nyine komereza aho ngaho ubabwire ni wa muntu utantanga ni iki wumva ushaka kubwira uwawe uwo ari we wese ukumva muri kano kanya
mfite amatsiko cyane yo kubabona nkababobera nkabagira mu buzima bwanjye abantu benshi bandi kuri Linda kubera amateka iryo zina naranaryanze numva ndiyanze ndavuga nerekanye ikirindi zina ko n'ubundi wanyise ntabwo ngira iyo mba niyonje Jeanne d'Arc rero yapfuye ataranyibaruzaho yashakaga kunyadokta akanshyira mu irangamimerere ariko apfa bitarakunda ubwo rero nabaye aho mu kirere nta muntu n'umwe unyiyanditseho famiye ye ntawavuze ngo agire initiative yo kuvuga ngo anyadopte anyiyandikeho mu bana be cyangwa se anyiyandikeho nk'umwana we muranga mu mirereho nta kintu na kimwe kiri nta zina rya papa nta zina rya mama
birumvikana ni ibintu bibabaje kandi bikomeye bigukomereye ni nacyo tuba turi hano mu kiganiro agasoro kaburaga kugira ngo tubashakire imiryango tubafashe kongera kugira ubwisanzure bw'umutima mwumve namwe muri abana nk'abandi ndagushimiye cyane ko waje mu kiganiro agasaro kaburaga ukomeze utegereze wizeye tuzavugana kwifurije amahoro y'Imana
murakoze cyane Imana ibahe umugisha
agasaro kaburaga
undi mwana nawe ushaka umuryango we ni Seraphine Izabayo umwaka wa 2002 uyu mwana wari ufite ababyeyi bari batuye ku Gisenyi hafi ya Gishwati yazanye n'umuturanyi i Kigali yahageze arabura yisanga mu kigo cy'impfubyi Seraphine Izabayo ari mu karere ka Muhanga umurenge wa Nyamabuye akagari ka Cyeza umudugudu wa Binunga
nabuze umuryango wanjye nkiri mutoya ariko ntago nibuka ngo nemfite imyaka ingahe naburanye n'ababyeyi banjye ntago nagerageje kubashaka nyine ariko na n'ubusinda ababona nagiraga ngo mumfashe habe na famiye nta muntu n'umwe nzi dufite icyo dupfana cyangwa se nkomokaho nta n'umwe
uwakureze yakubwiye ko yakuvanye he
ntago ngenza agace nari ntuye mako ni muzima nce za Gisenyi koko ni ndibuka ko hari umuntu wamvanye mu rugo nemfite mama n'abavandimwe banjye papa we ntago nayimuzi rero hari umuntu twari duturanye yaramfashe amvanye aho twabaga anzana i Kigali nzanye kureba umugabo wiwe nyuma yaho rero uwo muntu tuza kuburana anzana i Kigali ntago nzi ngo twari mu kahe gace tuje kuburana rero nanjye naje kuyoba mu kuyoba nisanga i Rwamagana kwa rero hari umuntu wandiraga ati i Rwamagana nyuma yaho umuntu wandiraga aza kumfata anjyana mu kigo gituye i Muhanga cyariraga impfubyi na n'ubu kiracyaretse ngo kitakizerera ari naho n'ubundi gusa ntabwo nagerageje kubashaka
Izabayo dusubire inyuma gatoya kugira ngo numve neza inzira wanyuzemo uvuye ku Gisenyi uzanye n'umuntu muje gusura inshuti i Kigali mugeze i Kigali muraburana
ego yari umubyeyi yari afite abana nabo twari duturanye ako afite umugabo wakoreraga muri Kigali rero uwo mugore n'uwo mugabo nyuma tuza kuburana nk'uko naba nabuze ndavuga nti reka mfate imodoka ko numvaga numvaga nimfate imodoka ndi busubira mu rugo iwacu Gisenyi imodoka rero njye nafashe yari yajyaga i Rwamagana
wari ufite imyaka ingahe
ntabwo naba nibuka imyaka nari mfite ni mutoya cyane kuko nari ntariga
kugira ngo ufate imodoka se barakwishyuje cyangwa bagushyizemo gusa baragutwara nk'abatwara umwana babona ko nta mafaranga ufite?
Yemo nta muntu wanyishyuje amafaranga, ntekereza ko bashobora kuba barambonye ninjanye n'umuntu ntibanyishyuze ariko ntabwo nishyuye.
Ugenda uzi ko ugiye ku Gisenyi usanga i Rwamagana?
Njye numvaga ko ninjya mu modoka ndi bijya Gisenyi nyine nkashyira mu rugo nisanga i Rwamagana, kuko nageze mu masaha ya nimugoroba ngeze i Rwamagana kuko iyo modoka niho yagombaga kugarukira n'ahandi yagombaga kurenga. Bankuramo bankuyemo rero hari ikigo cya gisirikare kiri i Rwamagana nicyo cyagiye kinjira ku mukecuru uri hafi aho ngaho. Baramwata baruka bantwari banshakiye umuryango ariko ntibagaruka. Rero uwo mukecuru waho nawe aza gupfa, ariko mbere y'uko apfa hari undi murumuna we yari afite ambwa ati ninjya gupfa uno mwana uzamutware. N'ubu uwo mukecuru wundi nawe yarapfuye ariko umugabo we ariho ni nawe n'ubungubu ukiri kunyitaho, uretse ko n'ubundi ndacyabimuhanga navuga ko ezanjye ariko nta kintu dupfana. Rero abo yanyiherejeho nibo bahise banyihereza Muhanga, ari naho nakuriye mu kigo cy'imfubyi, ari naho ndi gukoreza.
Ubwo wari ufite imyaka ingahe ujya mu kigo cy'imfubyi, ugera mu kigo cy'imfubyi?
Nari mfite 8.
Uva ku Gisenyi wari uzi ko izina izabayo ari ryawe? Iryo zina wari uzi ko ari ryawe?
Nari nzi ko ari iryanjye, ariko ikintu nzi ni uko ari ukuntu umubyeyi yajyaga guhamagara ntiwitabe. Iyo yampamagara inshuro nyinshi sinitabe, yongeraga ko Imana izabaye, ariko izabaye ndabizi ko ryari iryanjye, ariko irindi ryo ntabwo nari nziza.
Ubwo uva ku Gisenyi uzana i Kigali n'uwo mubyeyi wari ufite imyaka ingahe?
Ngereranyije na ndumva nari mfite nk'itandatu gutyo. Kuna intara atangira kwiga ko nibwo natangiye bari bagiye kujyana mu ishuri, baravuga ngo ntabwo igihe kiragera cyo kwiga. Rero iyo yantanze mu buryo bwo kujya gutembera avuga ati nugaruka uzajya kwiga.
Mama wawe yari azi izina ryawe akaguhamagara ukamwitaba? Wari umwana w'imyaka hagati y'itanu n'itandatu. Umwana w'imyaka itandatu aba azi izina rye, aba yitegura kujya kwiga, aba azi izina rya papa we n'izina rya mama we. Izina rya mama wawe urarizi?
Izina rya mama nari nzi rimwe, ndibuka kwitwaga Mukantwari niryo nzi.
Papa wawe se we izina rye wari urizi?
Oya, nawe nari mbizi, ariko nayaga numva ntawe nari mbizi, ntabwo namenya ko ryo neza ko nayaga nkunda kumva mama akunda kuvuga ngo yitwaga Habyarimana, ariko ntabwo mbizi neza niba ari we. Ariko nakunda kuvuga ngo yavuga ngo umugabo wanjye Habyarimana, ntabwo nzi ngo ninde.
Hari umuturanyi umwe cyangwa se babiri wibuke izina rye nk'abantu bakunda kuzi iwanyu?
Bari bari ntabwo ngunzi niyo bari baharimo. Harimo witwaga Janine, yari afite umugabo batuye ruguru yo mu rugo, kandi witwaga Uwimana na Petero. Hakaba harimo n'umwana w'umuturanyi witwaga Rukundo wari ufite papa we w'umuporodofensi w'umukobwa.
Ubwo muzi Kigali ni muwuhe mwaka?
Ntabwo naba nibuka umwaka, ntabwo naba nibuka mpe.
Uribuka igihe wavukiye?
Yego.
Wavutse ryari?
96.
Nukuwa ko waje Kigali mu mwaka w'ibihumbi bibiri na kabiri. None se icyo kigo warerewemo warakuze urakomeza gukora aho ngaho?
Narakuze nyine bitewe n'ibyo nari narigaga ko bakeneyemo nyine umuntu wabikora, bampamo akazi kuko nta hantu nari mfite ho kujya. N'ubungubu ndibana ariko nkoramo n'aho ngaho n'ubundi.
Ukora muri icyo kigo cy'imfubyi?
Aho narerewe niho nkora.
None izabayo mama wawe wamusize ku Gisenyi hashize imyaka yose, mama wawe ntabwo azahuri ntigeza gushaka, ubagahinda karamwishe yibaza ati umwana wanjye ko yagiye ntagaruke, uwo muntu wari wakuzanye ntiyagushakishije ngo avuge ati umwana twazanye ari hehe, kujya musubira iwabo mbabwira aho umwana ari. Ugeze i Rwamagana abantu bashinzwe umutekano barakubonyura umwana w'imyaka itandatu udafite aho ujya, ubabwiye kuri uwo ku Gisenyi, ntibagushubije ku Gisenyi ngo bagushakishirize ababyeyi, ahubwo bagushyize mu kigo cy'imfubyi. Ntabwo wigeze nari mutekereza ko hari amakosa agiye akorwa n'abantu ku giti cyabo, ariko bigatuma utigira umenya aho ukomoka, utamenya ababyeyi bawe, kubera ko ni muri iyo minsi bagusubiza ku Gisenyi nta kabuza mama wawe yaragutegeje wari kumubona.
Ndashaka nari mubone kuko hanimo naho nibukaga, ariko uburya yurwana n'umuntu utari umubyeyi wawe hari igihe ugira ubwoba cyane wisanzure ariko nawe navuga ko ari amakosa bari n'igihe n'ubushobozi buba budahari ngo bafashe kujya gutanga ayo matangazo cyangwa iki kandi nanone numva kumaze kugira ubwoba nyine maze kumva ko ngize nyine ubwenge nkavuga ntirekana ibitekerezo ku muryango wanjye nabigize maze kugera muri iki kigo rero nagerageje amakuru ubu abo bantu banze muri iki kigo banditse n'amakuru bantanzeho nsanga nyuranyije ngewe nayo mfite ku buryo nawe ujya kubwira ikigo ngo kijye kunshakira umuryango wanjye kuko numvaga binyuranyije n'ibyo batanze.
Niba hari ikintu wibuka ku Gisenyi aho mwari mutubiye ni hehe, ni mu kahe gace, ni muyihe karitsiye, ikintu wibukana umwari mutuye, mwari mutuye hafi ya kiliziya, mwari mutuye hafi y'umusigiti, mwari mutuye hafi y'amaduka, mwari mutuye hafi ya sebe ya se, ni iki wibuka ukavuga uti aha hantu twari dutuye hari hameze gutya?
Ntabwo nibuka ibintu byinshi ariko nzi ko twari turi inyuma ya Gishwati ho gatoya, twari turi inyuma ya Gishwati. Nibuka ko hari igihe kirekire nk'ababyeyi bakabwira abana ngo bajye gushaka inkwi nayaga mva nayo nyine mutoya ku murongo bajyaga tujya gushaka inkwi muri Gishwati n'imbere ya Gishwati twari dufiteyo mwene wacu ariko ntabwo nibuka izina ngo ni nde. Ikindi twari ya Gishwati na Kivu ntabwo namenya ngo ni mu kahe gace ariko twari turi hagati ya Gishwati na Kivu kuko ntabwo twageraga Gisenyi mu mujyi. Nta kindi kintu mba nibuka, ikindi kintu nibuka ntabwo nzi ngo isoko hari isoko twajyaga duhahiramo bahitaga Inyakabanda ntabwo nzi niba ariko hakitwa ariko bahitaga Inyakabanda.
Iyo mwabaga uri abana mukina muri iyo misozi warebaga hepfo gatoya aho muri Gishwati ukabona inka zigandagaje
ntaga nabonaga uko ntabwo twari turyegeye neza nyine nk'ukuvuga twakunda abantu bavuga ati tugiye guca mu gace kamwe tujye mu kandi ahantu ikintu cyarabuze twe twagendaga nk'abantu bagiye mu gace kamwe tuvuye mu kandi twari turi hafi nyine twari dusa nk'ahubwo twegereye ikivu kurusha uko twegereye Gishwati kuko twakoraga akagendo mu muryango tuve mu rugo tugera ku Gishwati.
Hanyuma muri iyo myaka yose, muri iyo myaka ukura kugeza ku myaka itandatu wabanaga na mama wawe wabwiye ko yitwa Mukantwari, ariko se papa wawe wigeze umubona mu gihe wari ukiri muto y'undi mukura uri igitambambuga, wigeze umubona atashye?
Aya yanakuze ntawe nzi, nta n'ifoto ye n'imwe nzi, nta kintu na kimwe muziho.
Na mama wawe ntabwo yigeze akubwira aho yagiye, wumvaga gusa amuvuga ariko ntakubwira aho yarengeye?
Nta kintu yarabimbwiyeho na kimwe, nta kintu na kimwe nari mbizi. Numvaga nyine avuga gutya iryo zina gusa ariko nta kindi mbiziho. Ntabwo nanjye nagiraga amatsiko nkuba nabimubaza, nyine numvaga ari ibintu bisanzwe.
Hari undi mwana mwari mufite mu rugo cyangwa se wakuze uri Kinigi?
Aya bari bahari bakuru kuri njyewe.
Bitwa bande?
Hey, harimo n'ifite basaza banjye batatu. Umwe niwe nibuka ufite, harimo witwaga Noheli, ariko abandi bo bari bafite ya mazina y'amasinyandwara bita abantu nyine, harimo witwaga Pusi na Rukara b'abahungu. Aba nari mfite n'abakuru banjye batatu, ariko umwe ye yarapfuye agwiriwe n'inzu we n'umugabo we n'umwana, ubwo nibwo ngo yasigaye babiri. Ubwo ntabwo mbibuka amazina, ariko ndibuka ko muri bakuru banjye harimo umwe wari ufite umwana witwa Gayaya w'umukobwa. Nuko mbazi nuvuga ngo nkaho ari njyewe wari mutoya, ariko mama ye yarabyaye undi mwana ku ruhande nyuma yanjye w'umuhungu. Nta kuntu nari nakuze nkunda Filite, uwo mwana naramwitiriraga Filite, yaramubyaranye n'undi mugabo bamwitaga niba ntibeshye ni Jean Paul.
Muri iyi myaka yose ishize hafi 28 kuva uvuye iwanyu, nta muvandimwe wagushatse, nta mubyeyi wagushatse, kuva wagiye mu Kigali ukisanga i Rwamagana waje utandukana n'ababyeyi?
Yego twese dutandukana, ariko ndivuga ko nkima uwo mugore akimara kunjyana tugeze Kigali narabategeye kuvoma, ngeze kuri uwo mugezi mahurirayo n'umwana nanone wa mukuru wa mama, ntawo mukuru we mwibuka, ariko hari umundi mwana wo waraje gushaka akazi i Kigali twahahuriye. Rero nkimara kubura abo bantu bari banjyanye, nasubiye ku mugezi ngo njye kumushaka ndebe ko namubwira ngo asubize mu rugo ndamubura, ariko nyuma yaho nta yandi makuru nzi menya ajyanye na famiye yanjye cyangwa se ngo umuntu yaranshatse.
none gukura udafite ababyeyi udafite abavandimwe ari ibintu byakugwiririye waravuye mu rugo ugiye gusura abantu ugiye gutembera muri Kigali ugahita utandukana n'umuryango wawe nubwo wagize Imana ukabona umubyeyi wemera kukorera ariko se gukura utari mu muryango kugeza magingo ya byakugezeho ingaruka zingana iki
nawe navuga ko ni nyinshi cyane navuga ko ingaruka nagize ari kuba narayuzwe n'ababyeyi banjye cyangwa abavandimwe banjye ko nanjye mba numva nifuza abavandimwe banjye
yakomeza
n'ikibazo nagize kuko ntiwandeze yameze nk'umubyeyi ariko ntabwo kuba atari kumwe n'ababyeyi banjye
birumvikana mbese mwahise mutangira kubiganira akumva yuko agufite kugira ngo akurere ariko wari ufite ahandi ukomoka cyangwa se yakumvishije ko ariwe mubyeyi wawe ko nta wundi icyo kintu mwacyumvikanyeho mute wafite imyaka itandatu uzi neza aho ukomoka kugira ngo bigereho uvuge uti niwe mubyeyi wanjye nta wundi mfite mwabyumvikanyeho mwumvikana yuko akubereye umubyeyi ukurera ariko uko ufite nawe ukomoka mwabyumvikanyeho mute
impamvu byari bitangoye ni ukuvuga ngo sinari gutandukana n'ababyeyi banjye nakuze nakunda umuntu uvuga mama cyangwa papa ibyo bintu ntabwo bikundaga rero aho hantu bateraga bwa mbere hobe bafite abana ari na papa na mama nayo imeze nk'aho mfite irungu kuba ndimo aho ngaho rero no kuba barajyanye muri icyo kigo babonaga batazagera ngo bishoboke ngo muri icyo kigo kuba barajyanyemo nivuga ngo ntabwo bari babwiye ahantu bajyanye n'ubundi bambwiye ati hari tugiye gusura ati tuzagaruka ngezeyo kwa korunda yari harimo abandi bana batoya tungana ngeze n'amahirwe nsanga harimo abandi twajyaga duhura muri izo karitsiye za Rwamagana n'ubundi ubwo baragiye bandikisha amadokima mbaza kuyandikisha ntabwo namenye igihe uwo muntu wantwariye yatahiye urumva ni mu cyaro mu cyo za Rwamagana ukajya kuko umuntu ndera ni umuzungu ukabona ahantu uri kurya neza uri kugira cyose nibagiwe ko ngomba gusubirayo hamagaraga papa na hamagaraga mama nuvaga abantu turi kumwe bose tugeze kimwe ntawe uri bubangamire ntashaka no gusubirayo ko nta mirimo yari ihari naki nuvaga aho ngaho ari wo ngomba kuba ndi mu gihe ntarabona ababyeyi banjye ariho hantu numva ntekanye kuko bajya no kunyandikisha nta kintu bambajije wenda ngo babe bambaze ati se utubwire cyangwa iki ngiye kuvuga ngo ndashidutse mbona ntaho pasiporo bimeze
none rero mbwira niba kubw'Imana mama wawe Mukantwari akiriho ndetse byaba ari n'amahirwe na papa wa Habyarimana akaba akiriho cyangwa se umwe mu bavandimwe bawe ndetse n'abaturanyi bariya mwari muturanyi hafi ya Gishwati ba Janine ba Uwimana ba Rukundo niba abo bose hari umuntu ukumva cyane cyane abo mu muryango wawe niki wumva ushaka kubabwira muri kano kanya ni wa muntu utambaha kugira ngo mwandike ibaruwa y'urukundo
n'ikintu nababwira cyane cyane niba mama akiriho icyo nabwira ni uko mukumbuye cyane nayo nkumbuye kuba nakumva umubyeyi muhamagara mama kandi nkumbuye abavandimwe banjye ndavuga ko bakumbuye cyane kandi nifuza guhura nawe kandi ndabakumbuye
bizabayo Serafina komeza wihangane ndasaba cyane kugira ngo abantu benshi bumva ijwi rya Amerika muri kano kanya bashyire hamwe abakomoka aho mu Gishwati bazi umubyeyi witwa Mukantwari wabuze umwana mu mwaka w'1996 amuhaye undi mubyeyi bajyanye gusura abantu Kigali yitegura gutangiza umwana we ku ishuri abantu bamumenya bazi ko umwana yahakuriye abajyanye nayo gutora inkwi bazi ko umwana agiye ntagaruke bamenye yuko ariho ari hano mu kiganiro Agasaro ka Buraga bazatuhamagare kugira ngo tubabwire aho umwana aherereye aho Izabayo mwese niryo zina muzi cyane Izabayo uryo zina uzumva hari icyo rimubwira kumva yibukuye umwana w'umukobwa wafite imyaka itandatu mu mwaka wa 2022 nyabureka mutaduhamagare kugira ngo tumuhuze n'umuryango we ndabashimiye nawe rero izabayo wakoze cyane kuza mu kiganiro gasoko kaburaga ndagukomeza ndakwihanganisha kandi kwifuriza amahoro y'Imana
urakoze cyane ari magombe
Agasaro kaburaga
mukomeje kumva radio y'ijwi ry'Amerika ikiganiro agasaro kaburaga mu mwaka w'1996 umwana w'umuhungu yatandukanye na papa we Kazimir Richard bahamagaraga Kazimir Richard wari umusirikare igihe yari agiye ku rugerero kuva icyo gihe ntiyongeye kumucirira shimi Imana Evoda tuye mu karere ka Bugesera umurenge wa Nyamata kagari ka Kanazi umudugudu wa Kiru
nabuze ababyeyi banje mama bamwita mukana Saudatiza papa bakaba bamwita Richard akabavukana na Kazimwari Kadafi bose barabasirikare bakaba bafite n'undi mukuru wabo bita Robert wacuruzaga Nyabugogo bakagira n'umugore wa Kazimwari Kadafi bita Chandari
ariko mbere yuko mbwira abo ngabo bene wanyu banze umbwire ababyeyi bawe ushakisha mwatandukanye gute niki cyabatandukanije
mama yatandukanye na papa papa yaragiye muri Kongo ngo mu ntambara yo muri Kongo nyine 1996 mama na papa babaga mu Kiyovu mama ni amakuru ni uya amasipa wawe umuryango we nyine akambwira umuryango wanjye akambwira uko bimeze akambwira ati rero wowe shakisha uburyo wabona umuryango wawe kuko mama nambaraga afite zo kuba mbega imbaraga nazo afite zo kuba yashakisha umuryango ni njyewe kuko nkanjye ukeneye umuryango wanjye ni njye ubikurikirana
none se uwo muryango uri mu Rwanda ukuntu umbwira na bene wanyu ndavuga abavandimwe ba papa wawe
ntabwo bari mu Rwanda
bari hehe
Kazimwari Kadafi aba Uganda papa nawe kuva yajya muri Kongo nyine ntabwo we turamubona
irindi zina rye ni rihe papa wawe
mama yambwiye Richard ntabwo irindi zina yari nsobanuye neza
yakubwiye ko yari umusirikare yari afite ihe ranka yari afite irihe peti
Kazimwari Kadafi kuko ari we mukuru we babanaga na mama yambwiye ko ari ishari rya major
ariko se umugabo uwo bakubyaranye we yari afite irihe peti ntabwo yakubwiye peti rye
ntabwo ipeti ntabwo niriwe mbitindaho cyane kubimubaza ariko nawe yari afite vi ebyiri n'akadomo aba kari kuri vi
hanyuma ajya muri Kongo muri 1996 na n'ubu ntaragaruka
1996 na n'ubu njye nabuze irengero ryiwe noneho mama ahita ava mu Kiyovu mama atuye mu karere ka Ngoma aho bita Rukumberi nanjye gutura hano mu Bugesera nuko nyine nanjye na gushakisha nanjye niho nubatse niho nuje
ese wavutse ryari
navutse 1996
ni ukuvuga yuko papa wawe ajya ku rugerero yasize uvutse cyangwa se mama yari akigutwite
yasize mama ntwite
hanyuma kugira ngo mama wawe yimuka ave mu Kiyovu babanaga mu nzu ya leta ni inzu bakodeshaga aho bari
inzu ya leta babagara mu Kiyovu mu nzu za leta
hanyuma rero ajya kuva muri iyo nzu ya leta bamutegetse kuyivamo cyangwa se yayivuyemo ku bushake bwe kubera ko umugabo atagarutse
niwe wabivuyemo abishaka ajya mu cyaro nyine asanga kwa sogokuru niho njye ni naho narerewe ko mama we yahise ava aho ngaho ajya mu muryango we nyine iwacu za Rukumberi
hari amakuru yari afite ku irengero ry'umugabo we kugira ngo ave muri iyo nzu ya leta kubera ko yashoboraga no kumutegereza akazataha kubera iki byabaye ngombwa kwava mu nzu kandi ataza amakuru y'umugabo we cyangwa se yazi icyo wamenye ni
impamvu yayivuyemo ari yabanaga na mukuru we wo bita Kazimwari Kadafi noneho Kazimwari Kadafi niwe wari ubayoboye niwe wari mukuru muri abo basirikare nyine noneho n'andi makuru mama yamaye yambwiye yuko yari inshuti ya Mubaraka Muganga ko Mubaraka Muganga bamena nimero yiwe ndamuhamagara mbona ni bize nagajya mfata ngo yari inshuti cyane kuko mama yambwira ati ni yarazaga tukicara tugasabana nyine nk'abavandimwe rero kubera kutabikurikirana cyane kuko nanjye nari igihe nihugiyeho kugira ngo ngire gufata uwo mwanya wo gutekereza mbaze mama ibyo byose yansabye kubanza nanjye abanza nkiyubaka niko nabivuga
ariko kubera ko hari abo bantu kandi bafite amapeti maremare akomeye mu gisirikare bagendanaga kubanyuraho bakabafasha cyane cyane kubabanaga gicuti n'ikivandimwe icyo gihe kumenya amakuru ya papa biroroshye kubera ko ndumva abantu bafite amakuru usa naho bazi bose
ngenda bazi ariko ntabwo kubabona n'abantu bamaze kurenga sina kugira ngo bafatishe n'ikibazo kandi nanjye ndaciriritse nta kintu ndageraho bazi kuba nakurikirana amakuru hari naho ngera bakambwira ati se wabona uhamagara na fande mukuru waba umubaza iki bakanca intege numva nyine ni ibintu niyo mpamvu nitabaje cyangwa wenda kwitabaza namwe mugira icyo mumfasha kuko abantu bariya bafite amakuru ya papa ni abantu barenze bari kure yanjye rwose ntabwo nabageraho
na Kadafi ntabwo mushobora kuvugana
kazi ntwari Kadafi nawe sinzi nimba ari mu Rwanda ariko nagiye no kuri Etat Major ngiye kubibaza barambwira ngo baramusezereye gusa n'icyo bambwiye nta kindi kintu banangarije
ninde wakubwiye ko yagiye kuba muri Uganda
na abantu abo yayoboraga hari abantu benshi tuziranye kazi ntwari Kadafi yayoboraga bazi na papa ariko amakuru nyine y'ahantu ari bakambwira ati yagiye muri Uganda ngo ni n'umupasiteri ngo bakambwira ngo nzajye ngo Uganda ngahantu ngo basengera ngo njye kubaza ngo niho ngakunda kuba ari numva nyine ni ibintu biri birebire numva njye sinabibasha niyo mpamvu ndi kwitabaza mwebwe ngo mumfashe
yego ariko nagira ngo nongere nkubaze nshimye Imana iyo uganiriye na mama wawe ahasigaye atuye aho ngaho mu kale ka Ngoma nubwo mudaturanye ariko muravugana kuri telefone
turavugana
wigeze umubaza ukeka impamvu papa wawe yaba yaragiye muri Kongo ntatahe
mama dore ukuntu we yabimbwiye mama yambwiye yuko yagiye urabizi abasirikare muri Kigali agihe abantu bari bajagaraye noneho mama papa akimara kumusiga na mukuru we bajyanye mama ubuzima ngo bwaje guhinduka abona kubaho ni ikibazo ahita afata umwanzuro wo gusubira mu cyaro naho iyo nzu bamusizemo kuko n'uwo mugore wa kazi ntwari Kadafi bita Chandari bayibanagamo ngo aramusezera ngo ati njyewe reka ngende mu cyaro mbe ari mu rugo nyine ajeje kwa sogokuru uwo Chandari nawe rero bama makuru ngo yagiye muri Amerika kugira ngo nawe mbone nimero ye nyifatishe ni ikibazo noneho narebye uwo nguwo bita Vumiri y'abacuruzaga Nyabugogo mama ajya ambwira cyane nibaza se najya Nyabugogo nkajya kubaza umuntu w'umucuruzi wacuruzaga ndi nkweto bita Vumiri ya 96 97 numva nabyo ni ikibazo
ubwo rero ntabwo hazabura abandi bantu baturutse Uganda bazanye na Richard cyangwa se na Kadafi babazi bazumva yuko
kazi ntwari Kadafi we yarazwi kuko ni umuntu nyine no ku rugamba hafi aho ngaho baramuzi cyane
niba bakumva niba na papa wawe akumva muri kano kanya ni wa muntu utantanga n'iki wumva ushaka kumubwira ushaka kubwira umuryango wawe ushakisha muri kano kanya
niyo kintu nababwira ikintu cya mbere ni ukubona umuryango wanjye ikindi cya kabiri na byanshimisha cyane mbonye umuryango wanjye kuko nta muryango mfite ni uwo kwa mama ariko n'uwo kwa papa nawo bukenewe kuko imyaka 30 ngize na ko 29 maze gukura nkeneye umuryango wanjye ntakindi kintu wenda nawe makeneyeho ni ukubona umuryango nkabona umuryango uba hasi gusa nta kibazo
Evod nshimiye Imana wakoze cyane kuza mu kiganiro Agasaro Kaburaga ukomeze utegereze wizeye nkwifurije amahoro y'Imana.
Murakoze namwe.
Shaka gasaro kawe muzakabona. Shaka gasaro kawe muzakabona. Wicikintege. Shaka gasaro kawe muzakabona. Shaka gasaro kawe muzakabona.
Mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda n'itandatu, igihe inkambi zo mu cyahoze ari Zaire zaterwaga, umuryango wari warahungiye i Bukavu wanyuze wa Likale ujya Masisi ugera i Kisangani, naho bamwe mu bari bawugeze bagaruye mu Rwanda n'abasirikare b'u Rwanda, abandi bari bagiye babura urusorongo kuva i Masisi kugeza i Kisangani. N'abana bane baburanye na nyina ndetse n'umukozi wabo, umuvandimwe we Inga Abire Regine niwe tuganira cyo mu karere ka Gasabo, umurenge wa Bumbogo, akagari ka Kinyaga, umudugudu wa Rubungo.
Hari abavandimwe banjye na kwabuze, twarababuze burundu, ntituzi place yabo, niba bariho niba batariho ntabwo tubizi.
Mwababuriye he?
Muri Kongo.
Mu wuhe mwaka?
Gusese nko muri mirongo icyenda na kari na gatandatu.
Abo bavandimwe bawe amazina yabo ni bande? Ndayaye
hari yavurije Christine, yari umukobwa mukuru, akaba Muhire Gilbert, umubyeyi Florence, n'undi wari agahinja witwa Mutangamundu Imakire. Hari n'umukozi wadukoreraga witwa Nyirantezimana Esperance. Uko biri kose, yari mukuru we ntiyabura rwose, na mama witwa Ategekimana Veronique. Noneho nkarangisha ati wenda n'uwaba yaramenye amakuru yawe yatumenyesha.
Mbwira, mutandukana muri mirongo cyenda na gatandatu mwari hehe? Mwatandukaniye he?
Twari mu mashyamba ya Kongo.
Ugerageje kwibuka mwari mugeze he? Mwari mugeze ishanje? Mwari tingitingi? Mwari imbanda?
Bitaga Katurebera, ni hafi ya twendaga kugera Kisangani.
Wowe ntabwo uhibuka neza?
Hitwa ndahibuka mu kanya, wenda turarangiza kuvugana nahibutse, hari ubwo njya nicara nkahibuka neza.
Icyo gihe wari ukiri umwana mutoya?
Nari ndi mutoya.
Wari ufite nk'imyaka ingahe?
Njyewe navukiye muri mirongo inani na gatanu. Urumva, icyo gihe nari ndi muri cumi n'imwe.
Ubu yari ufite imyaka cumi n'umwe?
Cumi n'umwe nibyo.
None se aba bose mwari kumwe muhungana muri ayo mashyamba muragendana?
Twabanje kubura uwitwa Christine, niwe twabuze bwa mbere tukigera i Masisi, tubura Christine uw'umukire yavurishe. Noneho turakomeza nk'uko kugenda, twarageze iwa Likare tubura Umuhire Gilbert. Turakomeza twendaga kugera Kisangani, bari batubwiye ko tugiye Kisangani. Twarahakambitse nyine dutegereje ko batwambutsa, kubera ko hari hari uruzi runini, turahakambika. Hashize nk'umunsi rero tuhakambitse, nibwo inkambi bayisenye. Bayisenye ari mu rukerera. Ubwo aho ngaho nibwo twabuze, nabuze nyine mama n'uwo mwana witwa Florence, n'uwo mukozi wacu witwa Nyirantezi, twaranibindi tukavuga Nyirantezi, n'uwo mwana mutoya nyine. Ubwo twababuze mu icyo gitondo nyine, basenyera nkandi bucya turi bujye i Kisangani.
Uwo mwana mutoya uvuga ni Mutangampundu
Imakire, ariko yari uruhinja, mama yari amuhetse.
Kuvuga ngo mwaramubuze, kuba umwana w'uruhinja, uruhinja ntirugenda, nuvuga ko aho ngaho
yaburanye nyine na mama n'uwo mwana witwa Florence, n'uwo mukozi wacu witwa Nyirantezi. Ariko
mbere yuko muhunga, mwari mutuye he mu Rwanda?
Ku Kibuye mu Rutsiro, mu karere, muri komine Rutsiro, umurenge wa yari segiteri Gihango.
Muhungiye muri Zaire icyo gihe abahungaga ngo bashyirwaga mu nkambi bakurikije aho bakomokaga, aho bari batuye, munahunga muhava mwajyanye n'abantu mwari muturanye, mwakomeje kugendana?
Yego, twagiye nyine igihururu, ariko abantu bakivanga, noneho ugakivanga nyine ku buryo byageragaho, ugasanga uri kubona abantu utazi nyine, ukabura na trace yabo mwari kumwe. ni ntago mbizi neza kubera nari ndi na mutoya ariko twe twahungiye Bukavu ni muri Bukavu n'abantu bavaga mu nkambi bakajya mu mujyi wa Bukavu nyine inkambi barazisenye turahunga umuntu nta nubwo yabagaze yari kujya wapfaga kugenda ubwo turagenda duca imasisi tugera imasisi nyine imasisi kuhamenya ko ari imasisi ubu twasanze abantu bavuga ikinyarwanda bakatubwira ngo hari muri masisi intambara irakomeza aho ngaho rero nyine tukiza imasisi niho twaburiye uwo mukuru witwa Christine turakomeza
mbwira nkawe umwana w'imyaka 11 kugira ngo uhaguruke Bukavu ugende ugere imasisi ni nko kuva mu majyepfo y'uburasirazuba bwa Kongo ujya mu majyaruguru mwahagenze mute mwahagenze iminsi ingahe mwararaga he byabaga bimeze gute
rero nyine iminsi ishobora kutayipreciza neza kuko nari ndi umwana ariko twaragendaga aho bwije tukaryama aho bwije iyo mwabaga mufite ihema mwarariramburaga akaba ari ryo muryamaho cyangwa imvura yaba iri kugwa mukaryiyorosa nyine mukamera nk'abicaye mukaryiyorosa kugira ngo mutanyagirwa hari n'ubwo nyine mukazinduka mu gitondo bugitangira guca mukagenda noneho nkatwe kuko twari dufite abana ababyeyi bacu umwe yajyaga imbere akajyana n'abafite imbaraga undi akaza inyuma nyine akurura abadafite imbaraga noneho ba bandi bagiye imbere aho bageze hari amazi bagatura bakarinda ba bandi ubwo wenda baba bafite n'agafu bagateka nk'igikoma bakarindira ba bandi ubwo ba bandi aho bazabageraho bakabaha nyine ku gikoma bakongera bagahaguruka bakagenda mukagenda noneho mubonye bugiye kwira mugatara abantu uko biri kose twagenze hanini mureke twicare turarara ubwo ba bandi bagiye mbere bakabona ahantu nyine hazima hari amazi wenda mwabona nako murya mukagashyira bagatura aho ngaho bakabarindira ari nako bari gushaka icyo kurya ubwo haba hari icyo babonye bagaterekaho wenda ba bandi bakaza kubashyikira hari ako babonye bakagaburira abana mugakambika aho ngaho mukaryama gutyo buri munsi mukabigenza gutyo ubwo rero hari n'uwabaga adafite n'icyo arya agahaguruka akagenda wenda ahaguye nyine hakaba hari nk'abatetse bakagira ko bamuha cyangwa se bakanabibura bakaburara nyine harimo n'abicwaga n'inzara harimo n'abicwaga n'inyota harimo n'ababyimbaga ibirenge bigatoboka ibyo ni ibintu niboneyeho ni ibintu niboneyeho ukabona umuntu ibirenge byabyimbye bigatoboka inkweto zigacika abantu bagahambiraho ibyenda ku maguru kugira ngo barebe ko bagenda bakagenda
ngiye kugusubiza imasisi gato kugira ngo tugende dushaka buri umwe bitewe n'igihe mwagiye mutandukanira n'ukuntu mwagiye muburana wambwiye ko uwa mbere mu banyu mwabuze mwamuburiye imashishi uwo ntiyaguze Kristo
ni ukuvuga ngo tutagenze imashishi turahacumbika ariko intambara ibintu bibi birakomeza biba ngombwa ko duhava turakomeza tukihava rero gutyo ahandi twaciye twakambitse twari twaramubuze nyine gutyo mwagendaga wenda mukaza guhura nimugoroba ni twaragiye nimugoroba ntitwamubona turamubura
mumubuze murikomereza
twaramubuze ababyeyi batangira kurangisha bararangisha ariko tubura turazi neza turayibura kuko hari abagwaga mu mazi hari ab'ibiti byagwagaho bagapfa hari abo bicaga nyine ntitwamenya karase ye ariko ubwo hariho n'igihe mwamaburanaga mugakomeza mukagenda hacamo nk'iminsi nk'itatu ukabona murongeye murahuye ariko uwo twaragiye wenda twavuga ati wenda uyu munsi twamubuze reka dukomeze ejo tuzamubona turamubura
umuhire Gilbert we
nawe twarakomeje tugera ahitwa Walikale mwayo mashyamba ya Walikale niho Gilbert yaburiye
nawe muramushakisha muramubura
nawe turamushakisha turamubura ntituzi niba yarapfuye ntituzi niba yariho niba yararokotse niba atararokotse ntitubizi nta n'uwo twabonye guha amakuru wenda ngo atubwire ngo yarapfuye
ikisangani niho mwaburiye benshi kubera yuko uwo niho watandukaniye na mama wawe niho watandukanye na murumuna wa Buriya mutanga mpundu makora tabi kirumwana birumvikana
iki cyane cyane na Florence mubyire yino witwa umukiza nako umwitwa nyirantsinzi imana Esperance
wari umukozi wanyu
yego
kugira ngo abantu bane baburire icyarimwe ni ukubera ko habaye igitero habaye ikintu cyo guhinda abantu bakabakibikira icyarimwe bakagigana
habaye igitero cyo kwica abantu nuko nyine abantu bariruka twedungiwe nari ndi kumwe n'abandi bavandimwe banjye duci iruhande rumwe nabo turababura tugira nyine ngo ni bya bindi by'ibisanzwe nyine ko bishobora kuburana mu kugira bikabonana ariko nyuma y'icyo gitero nyine habayeho gukusanya abantu ngo bagaruke kugira ngo banahaze inzira zo gucyura abantu ariko bo ntitwababona
icyo gihe ni naho babakusanyije hamwe mugaruka
badukusanyirije hamwe bamwe barataha straight away abandi tujya muri transit ikisangani noneho nyuma yaho turataha
biba bimeze gute wumva umeze ute mwumvisemo umeze mute igihe mwari mwiteguye kugaruka mu Rwanda musize igice kinini cy'umuryango aho muri Congo igihe mwuriraga indege mutashye mwarebye inyuma muravuga muti abacu basigaye hano mu mutima wawe ni iki cyari kirimo
nyine twatahaga ahubwo ukeka ati wenda shebe baba baratashye tugeze mu Rwanda nabwo turababura tunabajije tubura nyine tubura amakuru dusanga ntabaje nubwo duhita twumva ko nyine basigaye
ubu nibwo bwa mbere ufashe umwanya wo kugira ngo ubashakishe nibwo bwa mbere uvuze yuko abantu bawe mwaburanye cyangwa se wari warabishakishije ukundi wari warabishije ukundi
aho nyine urumva haje ikintu kimeze nk'umwijima ni ubwa mbere ntazitangaje
kuba uyu munsi mpakiye mu kiganiro Agasaro ka Buraga ko mubashije gushakisha abawe mwatandukanye mu bihe bitandukanye muri iyo nzira muri Congo nyuma y'imyaka 27 ukaba ushoboye kubashakisha yumva umeze ute niba bakumva ni iki wababwira muri kano kanya
icyo nababwira ni uko turabakunda umuryango urabakunda turabakumbuye hari n'umwiho byadushimisha kumubona
Legine rero ndagushimiye cyane kuba waje mu kiganiro Agasaro ka Buraga nkwifurije amahoro y'Imana
Agasaro ka Buraga
Agasaro ka Buraga
turacyari mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda n'itandatu igihe kandi inkambi z'impunzi zasenywaga muri Congo yahoze yitwa Zaire umubyeyi yatandukanye n'abana be babiri b'abahungu Hatungimana na Nshimiyimana ndetse n'umugabo we Kadini Jabo Ndakira Mukarusagara Teresa nyina w'abo bana atuye mu Karere ka Gasabo Umurenge wa Kimihurura Akagari ka Kimihurura Umudugudu wa Mahoro
Sinzanye muri ikiganiro nuko njya numva mushaka abantu baburanye n'ababo
none wowe wabuze nde
Je nabuze umugabo wanjye yitwaga Kadini Jabo Vicente n'umwana wanjye w'imfura yitwaga Hategekimana Ndereye
mwaburanye mute
twaburaniye muri Congo
muri Congo ahagana he
hariya bita duwani kure hirya uvuye ikiwanja uvuye mu nkambi ya Gatare
ubwo hari muhe mwaka
96
byagenze gute kugira ngo mutandukane
twari kumwe nuko baturasaho turiruka turanyanyagira turi mu ishyamba rya Gatare turaburana ndaza ndingangera hariya zabunagana za kiwanja na kibumba ndababura neza ntikamfata imodoka ndataha
uyu mwana w'umuhungu atiye kimana niwe mfura yawe
mfura yanjye
nduvuga ko tujye muri 93 mwari mfite umwana umwe mwembi wowe n'umugabo wawe
bari babiri
uwa kabiri ariho
ntabwo ariho nawe twaraburanye gutyo
yitwa nde
nitwaga Nshimiyimana Damascene.
Nshimiyimana Damascene yarafite imyaka ingahe mu 1996?
Yarafite imyaka 13.
Naho Hategekimana?
Yarafite imyaka 19.
Mbese mbungira muri Zaire yo Kongo y'ubu ngubu mwahunze muturuka mu kahe gace k'u Rwanda?
Batunze duturuka ku Kimihurura.
Ugarutse usubira ku Kimihurura?
Subira ku Kimihurura.
Nta muntu ubugeza kubwira uguhaka n'uno ko uyu muhungu wawe cyangwa se ku mugabo wawe cyangwa se nako n'abahungu babiri, nta muntu wigeze ahunguka kugira ati narabarabutswe bageze ahanaha bahunga bari mu ishyamba, nta kanunu kabo wongeye kumenya kuva ubasiga muri Congo?
Nta kanunu kabo nongeye kumva.
Uyu Nshimiyimana mujya gutandukana nawe mwari kumwe cyangwa se mwaburanye mbere?
Oya, twari turi kumwe twese. Twari tugeze ahantu bita ngo ni kurukwe muri Congo. Nuko turasaho rero tuhita tunyanyagira twese, buri muntu agenda ukwe n'undi agenda ukwe, tekereza inkambi nzima bayishenye.
Yego.
Iba ari benshi cyane rwose, ubwo turagiye tuhita twiroha mu ishyamba, ubwo ninjye nazamutsemo jyenyine. Ngeze haruguru abantu bakambwira ngo hari abantu baburanye n'ababo, nkajyayo nkashakisha abandi nkababura. Mbonye mutwe wanjye utakaye mpita kuvuga ngo reka ajye kugwa mu Rwanda nkaye.
Iyo wicaye aho ngaho mu rugo ugatekereza Nshimiyimana, ugatekereza Hategekimana, ugatekereza umutware wawe Kanijabo, wumva umeze ute?
Nawe urabyumva nyine, mu rugo ngira nkateteka ikintu nisunga n'Imana, bifashwa mo n'amashengesho nta kindi.
Niba muri kano kanya umutware wawe Kanijabo ariho, ndasaba cyane ngo abe akiriho, niba kumva, niba Nshimiyimana na Hategekimana bahungu bawe bakiriho bakaba bakumva, ni iki ushaka kubabwira ngo uyu wa munota w'umutima, ngo uyu wa munota w'ineza ngaho nawe bandikira ibaruwa y'urukundo, ni iki ushaka kubabwira?
Nababwira nimba bumva bariho bakabona bakiriho ko bagomba gutahuka ko mpari ndi ku Kimihurura ndi nyina wababyaye, bashaka bakazanamvugisha ugize uwo wabona ukamubwira uti reka nkuguhe muvugane.
Nanjye nashimishijwe cyane no kukwakira mu kiganiro Agasaro Kaburaga Tereza Mukarusagara. Ndagukomeza nkwifurije amahoro y'Imana.
Nawe
ikiganiro Agasaro Kaburaga cy'umunsi ntano kirangiriye. Mbashimiye kuba mwaduteze amatwi. Abashaka kuza mu kiganiro mbibutse nimero muzajya mukoresha mwohereza ubutumwa bwanyu bwanditse mukanatanga n'imyirondoro wanyu, hamugagizwa n'incamake ku muntu ushakisha, ni 001 2 7 3 6 3 6 mwongere gisubiremo 001 2 7 3 6 3 6 naho ubutaha nyarukumwe na Venuste Nshimiyimana.